The black industry. Nina hamu nina mpenzi ni kuonyeshi sio kibura na haiba ya upole na ucheshi. Pombe haveshi, havai minisketi hata nyimbo za kizungu na dai Mungu azipendi. Ananiheshimu, ana huruma, anajali, anampenda sana Mungu, anafunga, anasala, anajichunga sio bidhaa inayoshuka, thamani inaposuka, michongwe inapobuma na plan. Hawezi ukaridhika kwa upendo pekee na tendo. Tabia pia ni sifa na ndo zinazoonyesha lengo la musika sina sifa netaka kuficha nembo kati chapa inaonyesha wazi si kizalendo. Huyu sio peace ni love, nikiwa sipo karibu yake hata text nimekumiss kibao na miss mao. Natawala kote sachimba chao nasema gomba nao ndo wapata nao. So let me say, ananipenda 24. Sikuficha ananipenda 24, 24 hours. Ananipenda 24. Maisha yote ananipenda 24, 24 hours. Ananipenda 24. Sikuficha ananipenda 24, 24 hours. Ananipenda 24. Maisha yote ananipenda 24, 24 hours. Upendo ni hisia, hiyo ni moja. Penda kupendaye, sikupenda chana naye. Bili, anekuvumilia wewe ni bora. Hata usipokuwa na pesa kikupendo takuwa naye. Upendo unaweza fanya kaisi kama hautakufa. Unaweza una mto, una mamba na ukavuka. Kwa sababu tu ngambo kuna ambacho kinakuvuta. Hushauriki, hujali chochote kitakachokukuta. Tafurahi zae watoto wanite dadi. Nikimwona kiwe naisha sio mpaka najize maji. Nikiwa naye simu anonipa alcohol zake sipati. Hata ninyo chwanda chote cha chaivantu. Daima nitakuwa nawe siku wachi. Mungu ndo amepanga siku fuatu kuwake. Wacha wakawange. Kila pande tulebata so weekend yani Monday to Sunday. Ananipenda 24. Sikuficha ananipenda 24, 24 hours. Ananipenda 24. Maisha yote ananipenda 24, 24 hours. Ananipenda 24. Sikuficha ananipenda 24, 24 hours. Ananipenda 24. Maisha yote ananipenda 24, 24 hours. Black industry. Ananipenda 24. Sikuficha ananipenda 24, 24 hours. Ananipenda 24. Maisha yote ananipenda 24, 24 hours. Ananipenda 24. Sikuficha ananipenda 24, 24 hours. Ananipenda 24. Maisha yote ananipenda 24, 24 hours.